ha sharcigan inuu hirgali doono. Mida kale aan ku buraarujinayo ummadda Soomaaliyeed, guddiga lama dhisi karo iyadoo sharcigan la ansaxinin oo madaxweynaha maaragtay u saxiixin, isla markaasna faafinta rasmiga lagu soo bandhigin. Markii faafinta rasmiga lagu soo bandhigo, muddaa ku qoran sharciga, araajiyada dadka marka doonaya inay guddiga ka mid noqdaan marka kadib baa la qaban doona. Marka oo sharciga la ansaxiyo, muddadii loo asteeyana sharciga ay ku qoran tahay, markaasaa insha allah araajiyada dadkii xubnaha ka noqon lahaa aan soo diyaarin doona. Sharcigana shuruudaha dadka doonaya inay ka noqdaan xubin uu ku qoran yahay sharciga naftiisa. Marka waxaan leeyahay hal sugo ilaa sharciga uu aqalka sare iyo golaha shacabka kusoo dhamaado, kadibna madaxweynaha loo gudbiyo oo la saxiixo, faafinta rasmiga lagu soo saaro. Markaas unbaa la geli karaa xubinta ay rabto inay ka noqoto guddiga xubin, markaas baa araajidoodii applicationkooda soo gudbisan karaa.